ngalokunibingelela bazalwane egameni lenkosi yami uJesu Kristu. Amen. It is an honor to stand in front of you tonight on this incredible evening for my musical journey. Inkosi nibusise bazalwane, ngicela nishayele izandla. Amen. And it's an honor to serve God with you tonight. Thank you for coming out tonight. Thank you so much. You don't know how much this means to me. So, angazi ngoba khona yini abantu abathanda isonto la. Khona abantu abakhonza uJehova la. Cabangile. Khona iculo esiliculayo thina esontweni lelithi uyinkosi yezulu. Mina nawe ngiso. Just wait for it. Gizolibo. Yelako. Minana we gizoli. This is my version of that song. Hey! young and bold.